Moseski is on the beat.
Mi branti, nikiimba watoto wanaloa loa. Ah, na shobo sifagili, najijua mtoto waki haya haya.
Naito mi branti, nikiimba watoto wanaloa loa. Na shobo sifagili, najijua mtoto waki haya.
Yeah, oh, 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 calm down, calm down. Hey, yeah, yeah, calm down, calm down. And baby, dance, yeah. Dancing, dancing. Oh,
yeah.
Karibu kwetu uku kumeiva. Tunagonga nyama kugonga wiga. Yeah. Atutaki shobo uku tunasali Buddha. Buddha, yeah. Tunasali Buddha. Tunamaguda. Uku kuna mavumba guda. Yeah. Mambo kash kash, eh. Tuko kwa pati pati, ah. Mi branti, nikiimba watoto wanaloa loa. Ah, na shobo sifagiri, najijua mtoto waki haya haya. Ah, naitwa mi branti, nikiimba watoto wanaloa. Je, yeah. Na shobo sifagiri, najijua mtoto waki haya. Je, yeah. Ay, yeah. Calm down, calm down. Ay, yeah, yeah. Calm down, calm down, baby, dance, 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 ay, ay, ay.